Square DJs Entertainment, DJ Safour, MDY, The Mix Doctor, SAFOUR. Holler at 0706-387-223.
Uchungu wako lia daily. Mapenza linifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile. Kumbu linikosha no. Uchungu wako lia daily. Mapenza linifanya nisile. Sina kumbu kumbu ile. Kumbu linikosha no.
Mazako
mini pikufa. Nikazi kwa, nikaoza. Mapenza linitesa. Nalinitupa. Nimefufuka, yeah. Mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa. Nimefufuka,
Kusikia sauti yako kabla sijaona sura ikafanya nikageuka, macho yangu yakakutana na yako. Oh mashallah, nikaisi malaika ameshusha. Kama na rangi, macho, umbo lako vikanivuta kwako. Tuongee, nikakuliza jina yako, namba yako ndo ulikuwa mwanzo kwa mimi na wewe. Oh baby, menifungulia dunia ya mapenzi. Nimesahau mateso na kufungulia dunia ya kukupenzi. We ni wa chai chai. Nimekupa mbawa fly 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 fly. Urembo wako oh, nikikuona inadunda roho. Tabasamu lako oh, sijiwezi mimi kavako. What can I do without you baby ooh. sitaki kitu, sitaki chochote. Nataka mapenzi kama soivu itanizika. Sipumwi kitu, sipumwi chochote. Naumwa mapenzi jama mweze nimeridhika. Na bado akinipa na nipa, na kuna siku tunapa ufuno afunika, na tunafika kwenye pa. Eti will you marry me? Will you marry me? Ani will you marry me? Will you marry me? Eti will you marry me? Will you marry me? Ani will you marry me? Will you marry me? Na mambo ya kwetu ya ndani haya toki nje, ni ya ndani kwa ndani. Ananipa mambo so chini kitandani, na tukigombana kwa ndani haya toki nje, yamesha kitandani. Eti will you marry me? Will you marry me?
Mkimuona ananichuna, msinione huruma. anacheka kama mazuri, anajua kabisa amenteka kwa kesi na shughuli. Eti kumacha nazaja sa kusema natoa wapi jeuri, na kwenye koma kaeka nota kanitia na kufuli. Oh baby mimi hapa tabani,
wewe tanu
nimeoza da ya rabisi,
wewe tanu
bora hasa
gololi ishepu lake bonge bonge amejazia jazia mwenye utamu wa mtori anilisha nyama tonge najisevia sevia chonde halala isimkute mtu kasimama naye nitampiga nimuue nimuue hata daladala. Panda gari nitanunua baadaye, wenye marengi msijishauwe, msijishauwe. Tukila daga
letu mlenda kwetu,
tuacheni tuacheni, wenyewe ndo tushapendana. Siku tukila pizza
yetu
baga
kwetu,
tuacheni tuacheni, wenyewe ndo tushapendana.
Ke hata mara moja akilini mwangu, o mara moja ninayopitia ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjwa, japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia. Moyo umeuokota, dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. How I feel nitasema mi. How I feel nitasema. Na vitu vyako vinachanganya oh. Unigusa po kuisha mwenzio oh. You are magneto na nivuta hapo, utanitoa roho jamani. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia. Moyo umeuokota, hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. Nitasema mi. How I feel.
Nikisura chokole, rangi yake ya chokole, uzuri kampa mama, oh mama. Chipu lake kama violeti,
ananichanganya, anichanganya. Mzengu nimezunguka, sijamwona kama yeye. Na hata ukizunguka, uwezi mpata kama yeye. Jamani nimezunguka, sijamwona kama yeye. Na hata ukizunguka, uwezi mpata kama yeye. Nina wivu.
Macho wazi, o mambo yako wazi, wazi wazi. Tuweke wazi kwa wazazi, milele tuishi wote, mimi nawe my darling.
Mzengu nimezunguka, sijamwona kama yeye. Na hata ukizunguka, uwezi mpata kama yeye. Jamani nimezunguka, sijamwona kama yeye. Na hata ukizunguka, uwezi mpata kama yeye.
Nina wivu. Kipata, nitafurahi nikikona mwana dada. You're my angel, my queen. Unazotaka misikatai. Tumi upendo, my dear. Unaonipa misikinai. Ooh, angel, my queen. Unazotaka misikatai. Tumi upendo, my dear. Unaonipa misikinai. I miss you, yeah. Nakumisi vipaya day.
Muzika goma
anasa.
Yani hapo nuna feli. Unanunua mapenzi lapu notiposeli.
Anasa.
Ogopa matapeli. Ato chinji kukubata au mwekideli.
Anasa.
Kupenda penda situli kukataza. Kama umeachika kula nyama nyamaza. Ukizidisha kumtangaza. Kuna siku tuta kukutangaza.
Mauza uza. Nona kama mauza uza. Walisema nisi chome. Nimechoma nimedasa. Anasa, mauza uza. Naona kama mauza uza. Walisema nisi chome. Nimechoma nimedasa. Anasa.
Ukisikia nafunga ndoa marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for whatever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. kama ulisafa sahau karibu sapa. Kwa bahati nzuri mapenzi anaishi hapa. Sikio umenipata sina matata. Jisifie wakapendeza takata. Kashi mkononi kwenye mahitaji. Takupenda moyoni nikupenda fasi. Takwa rambo ndoni vita maji maji. Sito kutenda kutenga sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua. Nisije zingua nobody. Wanasema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody. Oh,
Nakupenda hadi naogopa. Kuna muda najikuta naropoka. Maneno yanitoka. Ungae kama bara mwezi niwe yako nyota. Ukiugua niwe wako doka. Ndege ni kuhifazi kwa kiota. Yani pambe, yani bebe ukiniita. Nguvu zinanisha. Nalegea kabisa. Kabla ujanishika mweza kwa bebe ukiniita. Nguvu zinanisha. Sijafa ninasikwa. Ujanja wanisha. Loka bye baby, loka bye. I'm gonna need you. Loka bye baby, loka bye. Straight to my belly tonight. Loka bye baby, loka bye. I'm gonna need you. Loka bye baby, loka bye. Straight to my belly tonight. Nyumani sifosiwi mwenyewe na ruditu. Nikiwa mbali nae na isi na mkosa. Moja mbili ya ikainki mkosa. Sipure kuna kitu menifanya. Kama kuroga umeniroga vizuri. Nipe namba ya mganga ni mwambie baby. Aongeze dawa ukinihita. Nguvu zinanisha. Nalegea kabisa. Kabla ujanishika mweza kwa bebe ukiniita. Nguvu zinanisha. Sijafa ninasikwa. Ujanya wanisha. Loka bye baby, loka bye. I'm gonna need you. Loka bye baby, loka bye. Straight to my belly tonight. Loka bye baby, loka bye. I'm gonna need you. Loka bye baby.
DJ Sir Four.
Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu. Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua unapenda zawadi majifti. Na ndo maana work hard ya kufixi. Iwe shida ya mavazi, chakula na maradhi. Sometimes niko rush niji risky. Nacho furaha tanki kosa na nombe kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time lilikuwa hard time. Kabla ujanitoa kwa ukungu. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na baruka ni hitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo mapenzi na baruka ni hitaji.
Ili penzi la ukweli baby nipe tu.
kivaa unapendeza. Timu isha kwa minja guwa na ambo tayo cheza. Macho kichiko uziani kama unakonyeza. Spending money for your love kwa kunawekeza. Zuzuzuzu shani zuzua. Chakuvisha vio na kuna takai kuvua. Na kitu sijojua. Hata wakisema unajiuza. Wambie mindo nae kununua. Usha ambiwa maneno shazi. Usha ambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na badu kanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na badu kanihitaji.
Ay, ni penzi wangu kweli baby nipetu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda pu.
Of you, nothing, baby, I won't do. daima siwezi ruhusu ni kumwage. Hey, mimweza kutaicheza taikono tapigana kabisa. Na wewe wajiweke kando itakuiepusha. Niko tayari kujitoa chambo mtu akikugusa. Takulinda kama mboni ya jicho isije kukufuka. Hey, moyo wangu ni mshauteka kama kwenye chupa ushaniweka. Siwajibu na walia buyu na umea wao kinisemesha. Eh, moyo wangu mi ushauteka kama kwenye chupa ushaniweka. Siwajibu na walia buyu na umea wao kinisemesha. Eh, nikiko otu
kadi
anadama anakula misi kwa maganda
anajita jelo
anadama anakula misi kwa maganda
eti musungu mweusi
anadama anakula misi kwa maganda
anatunyo shaba
anadama anakula misi kwa maganda.
Square DJs Entertainment DJ Safour. NDY The Mix Doctor. SAFOUR. Holler at
0706-387-223. Bado tukumbe ulale salama pema. Chapo moyo ni natukuduku. Natamani kusema niseme. Zile mali usia usotu usia tuligawa salama. Zue na zote tukampatia tuswendu kulawama. Ila zue na kaka amebadilika sana. Shabla kebizu wa leo sio yule wa jana. Natamani ungemwona
Zuena,
japo ungemwona
Zuena,
kidogo tungemwona
Zuena,
ungemwona
Zuena,
ungemwona
Zuena,
Azuena
Zuena,
ungemwona
Zuena.
DJ Safour.
Unanipa mood, unanikosha mungu baby shit.
salama Krishna CV. Fish and a pull of fish, life in the sea. You gotta look for the key, nothing is free. Kijarija kaka, kima pace, Mr. T. Nipotea sins, wa mitaya ndani ndani. Komba somebody ya wema, nipate the money. Auntie, auntie, samahani.
Kwa niwaona beigani?
Amini mgeni kwa nauliza njie, nenda kanisani. Sindo nakutana na Shabani na mjuu. Msalimia Shebi, ameuchubu Shebi, anasua sua, au I'm not sure. Kumbe huku wanakwenda kama Pastor Joshua. Kiangalia bodi ya gari ngangari. Kumbe jitu kubwa mwili jumba kirakshari. Unambiwa kuna kupari baga ngonge mjumari. Na kuna habari kama watu wanaponda mari. Mind your business, missing a number na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business, missing a number na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Eyes on price, ladies and gentlemen, sasa tuko wazi. Eyes on price, eyes on price. Tajiri kapagawa bei tumemwaga rasi. Ongelesha upuzi, mashauzi, makuzi, makuzi. Kelele nyingi, fujo, miluzi. Bona that is not good news. Kesho zipo dalili kinakuja kimbunga. Fungi watoto ndani kwa nyumba. Wana sayansi maji yamezidi unga. Kula kula tu ujinga, utakunya pumba. You wanna avoid problems, very simple. Mind your business. Hey, and what you want, trouble? You people. Mind your business. Mind your business. Missing a number na we. Mind your business, as long as you don't get in my way. Mind your business. Missing a number na we. Mind your business, as long as you don't get in my way.
Eyes on price, eyes on price. Hey, ladies and gentlemen, it's just a tip of wise. Eyes on price, eyes on price. Hajiri kapagawa bei tumemwagarasi.
Moyo tukikuna, yani quick, quick, quick. Kabisa na poli, yani quick, quick, quick. Sitamani ule kuna, ntapata quick, quick, quick. Mwingine jamuna, yani quick, quick, quick. I need somebody, I need somebody. Kwingine shakwa noma. You deserve to.
Square DJs.
I wanna be your soldier, oh.
Square DJs.
Anything I'll do for you. So let me give my number, oh.
Number, oh, number, oh.
Can you be my commando?
Commando.
Zaku mwe ongu mwe pesi. Usijo kani bwaga eti. Kisho kani pama stressi. Hali yangu mya bajeti. Sijo kaniweka benji. Kanimaliza. Utanimaliza. Oh, I wanna be your soldier, oh. Anything I'll do for you. So let me give my number, oh.
Number, oh, number, oh.
Can you be my commando? Commando. Can you give me your time? Wenzako nime fall in love. Nime fall in love, oh. Halafu sito kwa chote seke. Pressure, pressure za nini? You are my desire. Ma po 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 po. Mbona mesha lala. Wana una haya. Nafsi yangu isha sha 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 pa gawa. Naitaki gawa. Gawa. I wanna be your soldier, oh.
Soldier, oh, soldier.